kiss me, please.
Ooh, love is crazy once again. Malaika wako mwanga wamulika kila kona. Hayo mapenzi yako kisimani nishazama, ndo hivyo nishafika. Si unaona mwezi kwako nimejituliza, Mungu umetuagiza, penzi lako miujiza mwezi. Hata wakiniuliza jua utamu unaonipa, majibu yangu umepitiliza, unaikosha.
Mwezi